Chini na juu, amejaza mkebe. Kana nivunja shingo, meshombe rangi ya kitoka Dubai. Oh, Dubai, ananichanganya. Na mganda kama ngome na Masai. Oh, Masai, hasina chanya. Hey, basi twende sawa. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde, jifanye umepagawa. Inde mama inde, fanya wainuka ipinde. Inde mama inde, huyu mtoto wani
anabala.
Ay, 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 ay.
Bala,
anavyo kata nyonga.
Bala,
huyu mtoto wani
anabala.
Ay, ay, ay.
Bala,
ugali anavyo songa.
Bala,
Kibida mwana kadoga mwali Kakidondondo kidondo mwali Nabida shidiria kamsumali Nase mtoto katanganya na usomali Anakibida mwana kadoga mwali Kakidondondo kidondo mwali Nabida shidiria kamsumali
Katoto kama chakale
Inawaka waka, inawaka
Mapaja ndodo salale
Inatapa tapa, inatapa
Nakeleza kama kamale
Inanata nata, inanata
Limwi kama nipo madale
Inachapa chapa
Aki ni paga sika dai
Ai chope
Natumbua papai
Ai chope
Yani mbwai mbwai
Ai chope
Naipiga nailamba naiganda naikaza ngingenge
Ai chope
Yani ndindende
Ai chope
Utamu mbelende
Ai chope
Hey, basi twende sawa Inde mama inde Fanya wainuka Inde mama inde Jifanya umepaga Inde mama inde Fanya wainuka ipinde Inde mama inde
Huyu mtoto wani
Anabala
Ay, 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 ay.
Bala
Anavyo kata nyonga
Bala
Huyu mtoto wani
Anabala
Ay, ay, ay.
Bala
Ugali anavyo songa
Bala
Ona mtoto anali mwaga
Nali mwaga mwaga Mwaga
Tani anabujajaga
Nali mwaga mwaga
Kama katela kumimina
Nali mwaga mwaga Mwaga
Miona feni ya nasigina
Nali mwaga mwaga